Hello my people, it's your boy MC Moisha, alongside the Leslie.
Judges on the beat.
Nikielezea kwa mapana na marefu, lazima nikusifu, lazima nikusifu. Nikielezea kwa maneno mawili, lazima nikusifu, lazima nikusifu. I praise you God all day and night, lazima nikusifu, lazima nikusifu. Kwenye dark and light, lazima nikupraise, lazima nikusifu, lazima nikusifu.
For my love, milele my heart, daima ikusifu. Kada udi nikupraise, kama vile mimi crazy, niruke washangae. Nakupa my heart, milele my love, daima ikusifu. Kada udi nikupraise, kama vile mimi crazy, niruke washangae. Kwa maneno mawili, lazima nikusifu. Kwa maneno mawili, lazima nikimbie. Tatunga your love, lahima your mind. You win me wangu true. Umeni guide Papa God, lazima niku praise, lazima niku sifu tu. Na mazile za kwetu, lazima niku mbiye. Kwa style za kikwetu, lazima niku sifu.
Nikielezea kwa mapana na marefu, lazima niku sifu. Nikielezea kwa maneno mawili, lazima niku sifu. I'll praise you God day and night, lazima nikusifu,
lazima nikusifu.
Kwenye dark and light, lazima nikupraise, lazima nikusifu,
lazima nikusifu.
Yeah. Thank God kwa kweli umenilinda, umenifuta machozi, metambua na unipenda. Japo maisha ngumu mbegwe mani nimepanda, nitazidi kukusifu kwa shetani zitakwenda. Umekuwa mkarimu, hakika hujanitupa. Kanipa na wasasi na ndugu sitawatupa. Japo maisha ngumu sitaishi ya kukopa, nitajitali na lako siku zote tani. Epa yo, Alesli, umenipa motisha. Mejenga mini tenge na mabaya na yotisha. Mzimu huo kika umenifurahisha, nipa abatena na MC Maisha.
Nikielezea kwa mapana na marefu, lazima nikusifu,
lazima nikusifu.
Nikielezea kwa maneno mawili, lazima nikusifu,
lazima nikusifu.
I'll praise you God day and night, lazima nikusifu,
lazima nikusifu.
Kwenye dark and light, lazima nikupraise, lazima nikusifu,
lazima nikusifu.
Minataka unigai, mpenzi unilike, mimi unipende tu. Na kuyanza sa God, I need you my love, usinilenge tu. Ninataka unigai, mpenzi unilike, mimi unipende tu. Na kuyanza sa God, I need you my love, usinilenge tu. Nikusifu kirege, kata kata minipige. Dunia nzima isikize, na watu wako waimbe. Nikusifu kibongo, karumba tusakate. Dunia nzima tusikike, na watu wako waimbe.
Nikielezea kwa mapana na marefu, lazima nikusifu,
lazima nikusifu.
Nikielezea kwa maneno mawili, lazima nikusifu,
lazima nikusifu.
I'll praise you God day and night, lazima nikusifu,
lazima nikusifu.
Kwenye dark and light, lazima nikupraise, lazima nikusifu,
lazima nikusifu.
I'll praise you God day and night, lazima nikusifu,
lazima nikusifu.
Kwenye dark and light, lazima nikupraise, lazima nikusifu,
lazima nikusifu.
Lazima nikusifu,
lazima nikusifu,
lazima nikusifu,
lazima nikusifu,
lazima nikusifu,
nikusifu,
lazima nikusifu,
lazima nikusifu.
Yeah, I'll keep on praising you God.
Ndio hivyo Leslie,
sitatumika na hii dunia.
Yeah.
Without forgetting my boy Von Lote.
Na hii my boy,
one love bro. To all my people, remember John 3:16. yeah. Riverbank Records.
Judges on the beat.